Ngelo nwabe nang, endo zinfike mazulwini, ungenyu ikhenyanga.